kosa umekosa nini Bwana Yesu? Hata nimekusulibisha msalabani, umekosa umekosa nini Bwana Yesu? Hata nimekusulibisha msalabani.
Shalom, salabani.